waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Diblomaasiga ugu sarreeya ee qaramada midoobay u qaabilsan cimilada ayaa booqanaya Australia. Waxa uuna ku buurinayaa in ay Australia himilo sare yeelato marka ay sanadkan dabayaaqadiisa shaaciso yoolkeeda dhimista qiiqa kaarboonka. Laakiin arrintan ayaa waxaa ku hadoodilan siyaasad, waana mid ka mid ah dhowr arrimood oo la xidhiidha isbeddelka cimilada oo ay Australia hadda wajahayso. Simon Steele waa diblomaasiga ugu sarreeya ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cimilada. Booqashadiisa degdega ah ee Australia waxay imanaysaa waqti muhiim ah iyada oo la filayo in Australia ay bisha September ku dhawaaqdo yoolkeeda dhimista qiiqa kaarboonka ee 2025. Wuxuuna sheegay isagoo ka hadlaya Sydney in arrintani ay aad ugu weyn tahay deegaanka Australia iyo dhaqaalaheedaba.
Australia has a strong economy and among the highest living standards in the world.
Australia waxay leedahay dhaqaale xoogan iyo heer nololeed oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya caalamka. Haddii aad rabtaan in ay sidaa idiin sii ahaatana ku dadaalida tamarta nadiifta ahi, waa go'aan dhaqaale oo cad, ayuu yidhi. Hadalkiisu ma aha mid cusub. Mr. Steele waxa uu had iyo jeer ku buuriyaa dowladaha caalamka in ay dejistaan yoolal cimilo oo himilo sare leh. Laakiin waxa uu sheegay in Australia si gaar ah ay ugu nugushahay isbeddelka cimilada, isla markaana haddii ay si degdeg ah ugu dhaqaaqi weydo wax ka qabadka cimilada, uu isbeddelka cimiladu noqon karo mid burburiya dhaqaalaha dalka. Wuxuuna intaa ku sii daray in masiibooyinka ka yimaada isbeddelka cimiladu ay durba mulkiilayaasha guryaha ee Australia ku kacdo $4 billion sannadkiiba. Wuxuuna saadaaliyey in isbeddelka cimilada uu curyaamin karo awoodda weyn ee Australia leedahay ee wax soo saarka cuntada. Saadaashiisa waxaa kale oo ka mid ahayd in middada u dhaxaysa xilligan iyo 2010-ka ay Australia ka lumi karto in ka badan $6.8 trillion oo ah wax soo saarka guud ee dalka. Guddiga isbeddelka cimilada ee uu hoggaamiyo Matt Keane, oo horey wasiir uga ahaa New South Wales, ayaa diyaarinaya talabixintooda si ay dowladda dhexe uga caawiyaan go'aaminta yoolka rasmiga ah. Guddigu waxay hore u sheegeen in heerkii uu qiiqa kaarboonku joogay 2005 laga yarayn karo 65 ilaa 75%. Mr. Keane waxa uu sheegay in Australia aysan lahayn ikhtiyaar kale oo aan ahayn in ay hoggaamiso dadaalada caalamiga ah ee arrimaha cimilada.
It needs to be ambitious to grab the economic opportunities that Simon so eloquently outlined.
Waa inaan yeelanno hiigsi si aan uga faa'iidaysanno fursadaha dhaqaale ee uu sida wanaagsan u qeexay Simon. Waa in aan hormuud ka noqonaa arrinta si aynu u dhisno wax soo saarayaal cusub oo suurtagal ka dhiga barwaaqada mustaqbalka, ayuu yidhi. Yoolkii hore ee 2030 loogu dhigay yaraynta qiiqa ayaa durba dib u dhacay muddo bilo ah. Mr. Keane wuxuu sheegay in dib u dhacaasi muhiim u yahay si go'aanka la qaadanaya u noqdo mid sax ah.
We've taken the time to the deep, thorough analysis required.
Waqti ayaan gelinay si aan u sameyno falanqayn qoto dheer oo loo baahnaa. Marka innaga iyo dowladduba maqaamkooda caddeeyaan, ayaynu odhan karnaa in dibudhacaasi yahay danta qaranka. Sidaa darteed, raalligelin kama aan bixinayo in waqti la qaatay, maxaa yeelay caddayntii loo baahnaa ayaan dhisnay si aan go'aanka ugu qaadanno si sax ah, ayuu yidhi. Mr. Keane waxa uu sheegay in siyaasiinta ka tirsan xisbigii oo horey uga tirsanaa sida Barnaby Joyce, oo horey u ahaa hoggaamiyaha xisbiga National Party oo raba in la tirtiro yoolalka sifaynta qiiqa, ay yihiin kuwo aan la jaanqaadaynin waqtiga, isagoo tusaale u soo qaatay natiijadii doorashadii federaalka ahayd ee ugu dambeysay. Laakiin kaasi ma aha dagaalka keliya ee la xidhiidha isbeddelka cimilada oo hadda socda. Australia iyo Turkiye ayaa ku muransan cidda sannadka soo socota martigelin doonta sharmadaxeedka isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ee loo yaqaano COP31. Australia waxay doonaysaa inay iyadu 2026 shirkan ku qabato magaalada Adelaide si ay u muujiso horumarka ay ka gaadhay tamarta la cusboonaysiin karo. Laakiin Turkiye ayaan ogolayn in ay tanaasusho iyada oo sheegtay sababo ay ka mid tahay inay goobta shirka ku taalo badda Mediterranean-ku taasoo ay yiraahdeen inay yarayn doonto qiiqa ka yimaada dadka u safraya shirka qudhooda. Mr. Steele waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay doonayso in labada dal ay si wadajir ah u xalliyaan farqigooda iyagoo isaga oo ka digay in khilaafkani uu saameeyo qorsheynta shir madaxeedka.
Our position is please work amongst your peers and resolve this quickly so that we can engage.
Fadlan si wada jir ah uga shaqeeya xallinta arrintan si dhaqso leh si aan ula shaqeyno cidda guuleysata annaguna u sii wadno hawsha muhiimka ah ee hortayada taalla, ayuu yiri. Mr. Steele waxa uu hadda u sii gudbi doonaa magaalada Canberra halkaas oo kula kulmi doono wasiirka cimilada ee federaalka Chris Bowen. Warbixintana waxaa SBS u soo diyaariyey Sunil Wosti iyo Chocha Mar. Fadlan hadii aad jeclaan socod podcast-ka iyo Facebook-ayaga oo cinwaankoodu yahay SBS Somali, waxaad halkaa ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaad kale oo faa'iido leh.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.